Buyukwe.
Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era nga yakwatidde ekibiina kya National Resistance Movement NRM bendera kuvuganya ku bwapulezidenti mu kalulu akajjako omwaka ogwa 2026 olunaku olwejjo yawunzi ssekaweefube we w'okusagula akalulu akanaamutuusa era akanaamuzza mu ntebe eyo mu kitundu ekyankole era yakubye olukungaana olwasembyeyo mu disitulikiti eya Lubirizi. Omukulembeze w'eggwanga ono teyabadde yekka, yabadde ne minister of nainsburg ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataya Museveni, abaddako n'abakulembeze abasaale era abagundiivu ab'ekibiina kya NRM mu bitundu ebyo ebyerubirizi era nga enteekateeka eno yabadde wali ku kisaawe ekiyitibwa kyenzaza. Pulezidenti Museveni yabadde ayogerako eri namungi w'omuntu eyakunganye ono yasinzidde n'agamba nti omusingi Uganda gwe yeesigamye okw'enkulaakulana era eddembe bannayuganda lye bali mu kufuna kaakati lisibuse ku ye, n'agamba nti Lubirizi eno engeri gy'eri ku nsalo n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bategeera bulungi nnyo kiki eddembe kye litegeeza kwawukanako ne zi disitulikiti endala. Kati bwe yatuuse ku ludda olw'ebyenkulaakulana gamba ng'enguudo n'ebintu ebirala, Pulezidenti Museveni kwe kuwa abeeyi essuubi yabagambye nti enguudo ez'okuzimbibwa eziludde nga tezikolebwako enteekateeka enaatera okuggibwako akawuwo. Wakati Museveni agenda kuzzaako kampeyini ze mu tundutundu erya Rwenzori.